Gigi Money.
It's Pop Records.
Kusuku leo ndoa shaka,
ndoa shaka.
Ana midadi anavyocheza zangu, ananimwagia radhi na pata pata tabu. Amenishika huku hapa, yani paka na rata kakuku nataka. Amenipiga goli samata, kanipandisha midadi yo dadi, kanipandisha midadi. Tusicheze sebene, ngoma laki kwetu ndumange. Minataka senene, basi panda nyuma tubebane. Sijui wakari yako, koko. Analeta maringo, ananyodo, koko. Anagusagusa nido, amelishika uko, apa. Yani paka narata, kakuko, nataka. Amenipiga goli, samanisha midadi yo.
Sangku, sopa.